Matayo 2. Kane onyuol Yesu e dala mar Bethlehem e piny Judea, e ndalo loch ruoth Herode, ajuoke moko moa yo wuok chieng' nobiro Jerusalem, mopenjo niya,
"Ere jalo monyuol mondo obed ruoth Joyaudi?"
"Ne waneno sulwene kowuok yo wuok chieng', omiyo wabiro mondo wamiye duong'."
To kane ruoth Herode owinjo wachno, kibaji nogoye ahinya, kaachiel gi jo-Jerusalem duto. Ne oluongo jodolo madongo duto mag Joyaudi kod jopuonj chik, mi openjogi kama onego nyuolie Mesia. Ne gidwoke ni,
"Ibiro nyuole Bethlehem e piny Judea, nikech kamano e kaka janabi nondiko kawacho niya,
'In Bethlehem manie piny Judea, ok itin ngang' e wang' jotend Juda. Kuomi ema jatelo manorit joga Israel nowuogie.'"
Kuom mano, Herode noluongo ajuoke kande ling'ling', monono gi kinde mane sulwe onenore, mi ginyise. Eka ne ooro gi Bethlehem, kowacho ni giniya,
"Dhiuru many nyathino matek, to ka usenwang'e, to duognauru wach mondo an bende adhi amiye duong'."
Kane gisewinjo gima ruoth owacho nigi, ne gichako wuoth ka gidhi, kendo sulwe mane giseneno kowuok cha nochako thinyore nyimgi ka giwuotho, mi otelo nigi nyaka odhi ochung' kama oporore gi kama nyathi nitie. Kane gineno sulweno, ne gibedo mamor ahinya. Ne gidonjo e ot, mi gineno nyathino gi Maria min mare. Eka ne gigoyo chonggi piny, mi gimiye duong'. Bang'e ne gigolo mwandu mane gibirogo, mi gimiye dhahabu gi ubani kod mane-mane, ma gin yien moko mang'we ng'ar. To Nyasaye nosiemogi e lek ni kik gidog ir Herode, omiyo ne gidok thurgi gi yo machielo. To kane ajuokego osewuok, malaika mar ruoth nofwenyore ni Josef e lek, mowachone niya,
"Amalo, ikaw nyathi kod min mare mondo iring idhi Misri, kendo ibed kuno nyaka aduogni wach, nimar Herode biro dwaro nyathino mondo onegi."
Kuom mano, Josef noa malo, mokaw nyathi kod min mare, owuok godier otieno, kadhi Misri, mi odak kuno nyaka Herode otho. Mano notimore mondo ochop gima ne Ruoth Nyasaye omiyo janabi owacho ni,
"Naluongo wuoda mondo wa Misri."
To kane Herode ofwenyo ni ajuokego osewuonde, mirima mager nomake, mi ogolo chik mondo neg nyithindo duto ma yawuoyi man Bethlehem kod manie gwenge mokiewo gi dalano, chakre johigni ariyo kaduogo chien. Noyiero nyithindo ma johignigo kaluwore gi ndalo mane ajuoke osenyise ni oneno e sulwe. Kamano gima ne Jeremia janabi owacho notimore. Nosewacho niya,
"Duol ne owinjore e dala mar Rama, ne en nduru gi ywak malit. Rael ema ne ywago nyithinde, kendo ne ok onyal hore, nikech ne gisetho giduto."
Bang' tho Herode, malaika mar ruoth nofwenyore ni Josef e lek, ka en Misri, mowachone niya,
"Amalo, ikaw nyathi kod min mare, idogi e piny Israel, nimar joma ne dwaro nego nyathi koro osetho."
Kuom mano, Josef noa malo, mi okaw nyathi gi min mare, odokgo Israel. To kane owinjo ni Arkelao osebedo ruodh Judea kar Herode wuon mare, ne oluoro dok kuno. Ne onyise e lek gima onego otim, omiyo ne odhi e piny Galili, mi odak e dala miluongo ni Nazareth. Mano notimore mondo ochop gima ne janabi okoro, kawacho niya,
"Enoluonge ni Janazareth."